Onye aha ya na-emechi ekpere, onye na-agwọ ọrịa, onye na-edu ije, ọ na-aghara aghara 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 aghara, onye na-edozi ọ ghasa, onye na-achịkọ, ọ Chukwu na-eme mma, ọ Chukwu na-ebu n'elu, ọ bitọ, onye na-ekpokọ, o mebie. Onye na-emezi ọdọgwa kataka dike na dị mkpa aṅụrụ aṅụrụ ndụ esoro amara ụzọ nwanne otu onye ihe ọma ị na-emere ndị ka ọ bara ụba ya ka ndị weji na akala elu bụsi ikpere ala tụwa Jizọs ma onye na-eme ka nwaanyị aga mụọ nwa ọcha anyị na-eme mma of what you have done, oh. In a minute, you come on, or in a run up, I come in. I never keep marrying me, was I never give a rip, was I never beg you go one able, or rather get gang and a hole. In a jabway bass, he said, Jenny, in a me, we ask the same name, in a poor on yassi, a punoku mancha, or the punara. You are always going around, oh, doing good. Like it's a God in heaven, my Jesus. I'm gonna tell it to the world, oh, what you have done, oh, oh, mema. Ha! He got it. Onye ne mema. Onye na agazi. Osu wa jiki 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 jiki. Onye ne dozi. Abuna woke da woru nuwa onye na-edu ya. Abuna nwanyi muwa nwa nuwa onye na-eme ya. Abuna ibai nu beluwe onye na-efe ya. Ibai nu mala onye na-akpo ya. Onye na-eme mma onye na-agworia. Ogbenye takata onye na-agozi ya. Chimwike Chiagozie, Chukwe Chetamo, Chizara Mepere, Chine Meriangwam, Yanisu Chukwu, Chimamaka, Ifani Chukwu, Chimamanda, Odinaka Chukwu, Mako Chukwu, Odimane Mema, Angorangorunde, Soramaruzo, Anyamane Luwa, Iyomi Nebere Ndigo Baro. Of Judah, I worship. It's around my rose, I worship. Yes, and talk this, I worship. I am that I am, I worship. Mirin de Bogwe, I worship. Odogwa Kataka, I worship. It's around my rose, I worship. We've come to worship you, I worship. We've come to honor you, I worship. We worship you, ancient of this, I worship. We honor you, I worship. We honor you. oji mmiri na agbara otu aka na erumba. We worship your majesty, King of Kings.
I worship.
We worship.